واربعين تعيد الى news.com. The media is the most powerful entity on the earth.
dowladda Kenya ayaa khabiir cusub oo dhanka amniga oo magacowday gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay hareeyeen weerar waaweyn oo lagu qaaday inta badan xarumaha ay maamusho dowladda Kenya ku yaala magaalooyinka Wajir, Mandera iyo Garissa. Maxamed Cali Saalax ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya u magacowday inuu noqdo sargaalka ugu sarreeya xagga nabadgelyada ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, iyadoo sargaalkan la sheegay inuu khibrad dheer u leeyahay la socodka weerarada noocan ee kooxuhu ay fuliyaan iyo sidoo kale u diyaar garowga sida ugu macquulsan ee kooxahaasi looga hortagi karo. waxay wasaaraddu sheegtay inay ku faraxsan tahay in magacaabidan ay noqon doonto mid guul soo hoysa gudaha gobolka Waqooyi Bari, waxayna kula dardaarantay dhammaanba dadka